zeho aho nuruki wacu hari ahirye munka iyo muvandimwe agize igikorwa cyiza cyangwa success runaka mu buzima ubuna muhinga jewe rero kuko ndumu.com nago ndagira ifamu that is the smallest contribution I could give ngira ngo abatabizi uyu munsi Clement arizihiza imyaka 20 amaze as a producer so abantu n'inshuti zanjye ni umuryango so kugira gake nshoboye natanga it's such an honor thank you so much bless you bitese umeze te mise nyishi urasa neza n'amahoro